Maraykanka waxaa xilligan lagu jiraa waqti doorasho, waxaana ka dhaca doorashooyin heerar kala duwan leh oo mid walba loogu talagalay in laga gaaro ujeeddo gaar ah, qaarkood in lagu kala reebo musharaxiinta ama in lagu soo doorto ergooyinka gobollada u metela shirweynaha xisbiga, ama in qaarkood ay xisbiyadu ku caleema saaraan musharaxa rasmiga ah ee xisbigooda ku metelaya doorashada guud, ama in musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynuhu in ay ku loolamaan in ay kala helaan ergocdeedda ama electoral college, taasoo ah codadka rasmiga ah ee lagu kala guuleysto doorashada madaxtinimada Maraykanka. Haddaba, barnaamijkeena bandhigga v o a toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guud ahaan sida uu shaqeeyo nidaamka doorashada ee Maraykanku. Dadweynuhu ma soo doortaan madaxda Maraykanka, mise cid baa u dhexaysa codadka dadweynaha iyo madaxda sare ee dalka, sida doorashada madaxtooyada? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeenna.
So I decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation.
Marka waxaan go'aansaday habka ugu wanaagsan ee horay loogu dhaqaaqi karo inay tahay in aan shucladda u gudbiyo jiil cusub. Waa habka ugu wanaagsan ee aan ku midayn karno qarankeenna. Waan ogahay in ay jirtay meel u baahnayd waqti iyo sannado badan oo waaya aragnimo ah oo nolosha dadweynaha ah. Waxaa kale oo jira waqti iyo meel loogu talagalay codadka cusub, cod fresh ah, haa, codka dhallinyarada. Waqtigaas iyo goobtaasna waa hadda.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne Joe Biden oo xalay fiidkii la hadlayay shacabka Maraykanka, waana khudbaddiisii ugu horreysay ee uu shacabka u jeediyo tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu ka haray tartanka. Kadib in ka badan 50 sano oo uu siyaasadda ku soo jiray, madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka harayo tartanka musharaxnimada kadib cadaadis xooggan oo uga yimi xisbigiisa. Biden ayaa ka mid noqonaya ilaa 7 madaxweyne oo soo maray taariikhda Maraykanka, kuwaas oo aan dib doorasho raadsanin. Waxaana markii ugu dambeysay ee madaxweyne Maraykan ahi uu shaaciyo in aanu raadinaynin in dib loo soo doorto mar kale ay ahayd sannadkii 1986, kadib markii madaxweyne Lyndon Johnson uu ku dhawaaqay in aanu mar kale dib soo sharaxaynin. Haddaba aan dib u jaleecno sida uu u shaqeeyo guud ahaan nidaamka doorashada ee Maraykanku, waana kan Faisal Deri oo aqoon durugsan u leh kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Maraykanka.
Runtii nidaamka doorashooyinka ee dalkan Maraykanka aad buu uga duwan yahay wadamada horumaray, waayo wadamada horumaray inta badan xisbiyo aad u fara badan baa ka jira. Laakiin Maraykanka waxaa la yidhaahdaa waa 2-party system oo waxaa ka jira 2 xisbi oo iyagu inta badan hela dhammaan kuraasta lagu tartamayo dhan, waa xisbiga jamhuuriga ah iyo xisbiga dimuqraadiga ah. Labada xisbi ayaa kuraasta ugu badan hela, badanaana meelaha laga soo kala doorto ayaa aad u cad labada xisbi, oo xisbiga dimuqraadiga wuxuu aad ugu badan yahay magaalooyinka waaweyn ee dalkan Maraykanka sida New York oo kale, Chicago oo kale magaalooyinka ugu waaweyn, halka xisbiga jamhuuriguna uu magaalooyinka banaankeeda uu ku tiro badan yahay. Marka way kala soocan yihiin labada xisbi meelaha ay ku kala tartamaan. Inta badanna kuraasta lagu tartamayo marka laga reebo fara ku tiris kuraasa ah oo qolo la baxday independent oo labada midna ahayn oo ama hal ama laba ama 3 kursiyaan saa u badnayn maana, inta kale kuraasta waxaa kala qaatay labada xisbi.
Sannad ka hor xilliga doorashada ee Maraykanka waxaa soo shaacbaxa siyaasiyiinta damac uu ka hayo kursiga madaxweynaha, iyagoo xilligaas ay tiradoodu aad u badan tahay, hase ahaatee waxay maraan heerar kala duwan oo ay ku kala harayaan, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud oo deggan gobolka Minnesota. Wuxuu ka mid yahay dadka waqtiga dheer ku noolaa dalkan Maraykanka, isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Maraykanka.
Ismaaciilow, waad mahadsan tahay. Doorashooyinka madaxweynaha lagu dooranayo Maraykanka ee labada xisbi lagu kala dooranayo waddo dheer ayay soo martaa. Marka ugu horreysa waxaa laga soo bilaabaa waxa yidhaahdo primary, ama doorashooyinka hordhaca ee hore. Doorashooyinkana badanaa dugsidoodaba waxay kasoo bilowdaan gobollada. Tan primary-ga la yidhaahdo amaba tan hordhaca waxay ka dhacdaa gobol kasta si gaar uu qabtaa, laakiin waa isku nooc, ma kala duwana weyn. Waxaanu kaloo maqalnaa wax la yidhaahdo caucus amaba kooxo guddiyeedyo laga sameeyo gobol walbaaba uu leeyahay. Waa doorashooyinka dad gaara inta laga doorto ay dadkaas gaarka ah la doortay xisbigooda cid madaxweynayaasha badan ee markaa ordaya ee mid waliba marka dhe oo primaryga madaxweynayaasha ordaya ama doorashooyinka hor dhaca qof iyo xisbigaasi ay u codayn lahaayeen marka dadka kan kookaska ama kooxda lagu darayaana badanaaba waxaa lagu xushaa iyadoo doorashada xisbiga ee gobolka markaas laga soo fulayo ay iska fulayaan iyagu siduu qofkaasu xisbiga ugu daacadsan yahay iyo dhaqdhaqaaqiisa uu u sameeyo xisbiga iyo siduu ugu dadaalo delegateska waxaan la yidhaahdo sideedaba waxa weeye waa guddiyaal markii doorashooyinka guud shirka guud ee labada xisb ay qabsanayaan dadka lasoo dirayo uga qeyb galaya ayaa la yidhaahdaa delegateska ama loo yaqaano wafiid wufuudda gobolada markaa ka imaneysa ta kale oo ah super delegates waxay ka qeyb galaan shirka laftooda shirka guud amaba national conventionka lagu qeyb galaya labada xisba qabsanayaan laakiin iyagu dadkii gobolada laga soo doortay maaha badanaaba waxa weeye waa dad xisbiga ka tirsan oo madaxa sida xubno ka tirsan baarlamaanka nimanka gobernaaliska ama guddoomiyaasha gobolada sida loo yaqaano
inta ay socdaan doorashooyinka isreebreebka ama primary elections waxaa gobol walba laga soo doortaa tiro erga ah oo gobolkaas uga qeyb gelaya shirweynaha xisbiga gobol walba oo maraykan ahi wuxuu leeyahay tiro go-an haddaba sida lagu soo xulo ergooyinka xisbiga ee gobolada iyo weliba habka ay xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay u qabsadaan shirarkooda waxay noo sharaxaya mar kale faysal deri
runtii labadan xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu aad bay isugu dhow yihiin shirka guud ee isugu yimaadaan oo ay marka ugu dambeeya ku ansixiyaan cidda u noqonaysa murashaxa madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo ay afartii sana oo mar isugu yimaadaan qaabka uu dhaco aad buu isugu dhow yahay laakiin waxaad moodaa numberka inay aad ugu kala duwan yihiin haddaan ku hormarno xisbiga dimuqraadiga oo kale wuxuu maraa heerar kala duwan qofkuna inuu noqdo ergey xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga dhexe oo afartii sanaba mar laysugu imanayo inuu ka qeyb galo wuxuu marka hore kasoo qeyb galaa inuu xaafadiisa laga soo doorto kuwii xaafada laga soo doortay baa meel dhexe tago degmo ah degmadaasa haddana gruubka intii kasii tira yar laga doortaa kuwaasa haddana waxay isugu tagaan gobolka oo contact gobol ee maraykanka meel kamida contactka gobol bay isugu tagaan markaasa haddana iyagiibaa waxay sii doortaan ciddii u mateli lahayd gobolkaas inay shirweynaha guud ee xisbiga ay ka qeyb galaan marka tirada haddaan fiirno ka qeyb gala xisbiga dimuqraadiga oo kale ku dhowaad 4,750 baa sanadkii ka qeyb gala marmar buu ka bataa marmarna wuu ka yaraadaa laakiin qiyaastii haddaan kasoo qaadno sanadkii 2020 oo kale marka xisbiga dimuqraadiga wuxuu kaga duwan yahay jamhuuriga oo kale wuxuu leeyahay wax loo yaqaano super delegates super delegatesku ayagu maaha kuwa lasoo doortay waa dad rugcadaa ah oo kasoo tirsanaa xisbiga ama jagooyin xisbiga ka haya ama muddo badan xisbiga ka tirsanaa marka laysku soo diro 4,000 ilaa 3,979 waa ergooyinkii laga soo xulay oo ilaa xaafad ilaa degmo ilaa heer gobol kadibna yimi heer qaran oo shirweynaha guud ee qaranka ay ugu magacaabaan national conventionka isugu yimaada marka waxaa laakiin kuwa aan cidina soo dooran oo iyagu si la magacaabo oo xisbiga dimuqraadiga oo kale ilaa 7,701 xisbigu magacaabo aan cidina dooran oo super delegates baa la yaadaa iyaguna waa ka qeyb galaan doorashada marka isku soo duubo qofku wuxuu u baahan yahay inuu madaxweynenimo ama madaxweyne ku-xigeen inuu noqdo inuu 50% ka badan uu helo xisbiga jamhuuriga haddaan isagana usoo noqono xisbiga jamhuurigu aada buu uga tira yaryahay marka loo fiiriyo dimuqraadiga halkii ay dimuqraadigu oo ergooyinkooda isugu taga ay 4,700 dheeraad ahaayeen xisbiga dimuqraadiga ee republicanka ama jamhuuriga waxaa isugu taga dad lagu qiyaasay ilaa 2,500 waa sanadihii ugu dambeeyay markaan eegno wayna ka badnaan karaa waana ka yaraan karaa laakiin celcelis ahaan 2,500 baa isugu taga halka kuwii hore ay 4,700 ahaayeen dadkan xisbiga ee super delegateska loo yaqaanana wuu ku yaryahay xisbiga jamhuuriga oo ugu badnaan ilaa 100 qof baa lagu daraa oo ayagu loo yaqaan in kuwa aan la soo dooran oo ka socda xisbiga in ay keenaan
xisbiga jamhuuriga uu qabsaday shirweynihiisa haatanse waxa la sugayaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga kaas oo si rasmi ah loogu caleemisaari doono musharax madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee bedeli doona booska uu baneeyay Joe Biden. Kamala Harris ayaa haatan olole xoogan ugu jirta in ay booskaas xijisato maadaama oo ay heshay taageerada Biden iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. Haddaba intee le'eg tahay rajada Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota Mareykanka, haatanna mar kale taariikh ma samayn doontaa in ay noqoto marwadii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Mareykanka? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud.
Tan xisbiga dimuqraadiga oo isbedeshay xaggii odayga madaxweynaha Joe Biden dhibaatada xaggii dee musharaxnimada uu ku wareejiyay Kamala Harris ayaa xoogaa khalkhal keentay. Laakiin sida hadda muuqata iyadoo inkastoo markii hore la lahaa waa in qof kale oo loo codeeyo iyada ka firfircoon la helo oo dee nin ah, dadka xisbiga siyaasadiisa ayaa waxay ka baqayaan inay wuxuba ka daataan, gaar ahaan dadka madow iyo dumarka, iyo inay kasoo horjeestaan haddii la yiraahdo iyada hala bedelo. Marka waxay u badan tahay oo hadda la filayaa in iyada maalinta loo cumaamado amaba loo musharaxnimada loo cadeeyo loo siiyo. Haddeerna waxaa la leeyahay inta la og yahay guddiyadii ama delegateskii codadkoodii mar horeba hadda ku dhawaaqay inay tiradii loo baahnaa aada ugu dhowdahay, maalinta la iskugu imanayo shirkana aanay wax badani ka maqnayn. Markaa dadkii lahaa hala bedelana oo musharax kale hala keenana aanay runtii wax weyn soo kordhinayn. Sidaasaana laga yaabaa inuu xisbigu ku badbaado oo aan kala jabin oo dee dadkii madowga ahaa iyo dadkii dumarkii iyo dadka qof qoro walba xuquuqdeediiba yaraashanaysaa. Tana in noqoto ah saadaalinta soo bixi doonta Donald Trump ka adkaan doonta, taas horta mitii Allahu yaclam, cid Allah cid ilaa iyo hadda siyaasad waxba lagama garan karo. Inkastoo dee ka aftahansan yahay oo nin aad iyo aad u adag yahay markuu hadlayo, haddana runtii qofkan xeer ilaaliyaha guuda kalifoorniya ahaan jirtay, dadbe maxkamad geyn jirtay, qof tafaday ahayd oo adag.
Bisha Noofembar ayaa loo madlan yahay in la qabto doorashada madaxtinimada ee Mareykanka, balse waxaa xusid mudan in aan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka aan lagu kala adkaanin codadka guud ee ay dadweynuhu bixiyeen, balse lagu kala adkaado musharaxa ku guuleysta in uu helo 277 cod oo ka mid ah 588 ergocodeed. Haddaba maxay yihiin ergocodeed ama electoral college? Sideese ayaa loogu kala badiyaa? Waa kan mar kale Faisal Dari.
Run ahaantii inta aanan sharaxin waxa ay yihiin ergocodeedka ama electoral college-ka ama shakhsiyaadka loo yaqaano, waxaan rabaa wax yar inaan dadka fahansiiyo qaabka ay tiradan ku timi in guud madaxweynaha uu codeeya iyo madaxweyne ku-xigeenka cidda Mareykanka uu noqonayso. Soo guud ahaan dalkan Mareykanka laba aqal buu leeyahay. Aqalna waa aqalka sare ee sanadka oo waa 100 qof, oo marka 100-kaasi waxaa laga soo doortaa 10-ka gobol ee Mareykanka. Gobol kastaana wuxuu leeyahay 2 gobollo, waxaa jira 500,000 qof ay ku nooshahay, gabigiisa Wyoming baa ka mid ah. Gobollo waxaa jira 40 million ku dhawaad ay ku nooshahay sida California oo kale. Marka 40 million waxay helayaan 2 sanad, gobolkan 500,000 ku nooshahay 2 sanad bay helayaan. Laakiin waxay ku kala badan yihiin aqalka hoose ee Congress-ka loo yaqaano. Aqalka Congress-kuna waa 435. 435 waxaa loo qaybiyaa iyaga waa tiro, oo gobolka California kale wuxuu helayaa 53 buu helayaa, halka gobolkii Wyoming ee dadka yari deganaayeen hal keliya uu leeyahay, hal Congress buu leeyahay ama hal qof oo baarlamaan buu leeyahay. Marka la isku daro waxay noqonayaan 535 bay noqonayaan. 535 ayaa waxaa gobol walba uu xaq u leeyahay inta qof ee sanad iyo baarlamaan uu leeyahay. Gobolka iyagoo kalan tusaale u kaaga soo qaadaya, 2 sanad baanu leenahay iyo 8 qof oo baarlamaanka loogu jira. Electoral college aanu helna waa 10 qof marka, maadaama aanu 8 iyo 2 leenahay. Gobolka Wyoming oo kale waxay leeyihiin hal Congress ugu jira iyo 2 sanad, 3 electoral college bay helayaan. California oo kale waxay leeyihiin 10 iyo 3 Congress ugu jira iyo laba sanad konton iyo shan electoral college bay helayaan codayaala marka wixii la isku soo daro waxay isku noqonayaan afar shan boqol iyo soddon iyo shan magaaladan caasimadu iyadoo aan congress iyo aan lahayn iyo sanad midna aan lahayn baa saddex qof lagu sharfay marka isku soo duubo dadkan loo yaqaano codeeyayaasha ee madaxweynaha u codeeya waxay noqonayaan shantaa boqol iyo soddon iyo sideedaasay noqonayaan marka qofka madaxweynuhu waa inuu helaa laba boqol iyo toddobaatan iyo wixii ka badan waa inuu helaa si uu madaxweyne u noqdo marka sidee bay ku yimaadaan gobol kasta madaxweynaha codka ugu badan hela baa qaata marka dhammaan electoral collegekii marka laga soo reebo laba gobol sida nebraska oo kale iyo oo ayagu qaybiya laba gobol baa qaybiya laakiin afartan iyo sideeda gobole kale qofka codka ugu badan hela ayaa electoral collegeka hela electoral collegekaasi marka ayagaa madaxweynaha doorta dadka shacabku waxay u codeeyaan waa in electoral collegekaas ay madaxweynaha ay cidday u diri lahaayeen marka xisbi walba uu sii diyaarsadaa intaan doorashadu dhicin oo gobol walba waa la ogyahay cidda u noqonaysa marka hadday jamhuurigu helaan kuwii jamhuuriga ayaa magaalada caasimada gobolka u tegaya codeynaya hadday dimuqraadigu tagaanna kuwii dimuqraadiga tegaya laakiin sidoo kale waxaa sharciga u ogolaya qofku uu isbedeli karaa badanaa ma dhacda inay isbedelaan waayo gobolada qaar baa ganaaxa qofkii isbedela gobolada qaar baa dembiilo qora marka weli ma dhicin inta qaar isbedeleen inay doorashadii oo dhan ay bedeleen laakiin way dhacday shakhsiyaad isbedelo oo meelo kale u codeeyeen laakiin waxba bedelin badan
faysalo bal ka waran haddiiba ay isla ekaadaan oo mid waliba u helo laba boqol iyo sagaal lixdan iyo laba boqol iyo sagaal lixdan maxaa dhacaya
dastuurka maraykanka u degan ee doorashooyinku si cad buu u qeexaya arrintaa marka haddii ay isla ekaadaan oo labada murashax ay mid waliba uu helo laba boqol lixdan iyo sagaal oo ay isla ekaadaan markaa doorashadii waxaa la wareegaya aqalka hoose oo baarlamaanka la wareegaya baarlamaanka wuxuu soo qaadanayaa saddexdii murashax ee ugu codka badnaa bay soo qaadanayaan markaasay qof ka mida u dooranayaan madaxweyne marka doorashadii madaxweynaha waxaa la wareegaya baarlamaanka dalka la wareegaya haddii arrintaasi ay dhacdo oo labada murashax ay isla ekaadaan
dhegeystayaal guud ahaanba intaas waxaa naga eg barnaamijkeeni bandhiga v o a todobaadkan